Banona chungu. JB.
Premier on Zsnares.com.
Kampana kandalama. Yeah. Them homies never smile, pa switching a teacher yuma. Ni massad faces na meno baluma. Kea koka ngono kewa gwila manuna. Bachekele ko mabine ya boya tuna. Butwa na diamo badi zezi zosha. Anen something gwana osa fikosha. Ashikemo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala prop angati nili broke. Ni madwala nifunika joko. Chosa hapa try joko. Nisontele ni pali jopu. Muntu wanyashi ama funa pali payslip. Ankala ko high full spaceship. No maafu no friendship. Nga ufu na chinja citizenship.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Sini mafomelo choka monyoro. Nikangena mokale zanjazi. Mpamfu kumanjani swazi. Banoni banona chongo babraz. Ngauma kwa tatingangade chapaz. Wesa chitika kunova mamdoba. Walungumbu asa nduka amdoba. Nioka bochila Oktober. Ngeche zeneba kutia ni ma leftover. Ife na bana mayati pali spark. So akangena muji ali stack. Bash peke peke banyonga start. Bagulile kokonshlet na chifat. Sini kumbuka dieni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pot belly. Big baller, full of John Terry. Lem nigga ula liye.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. One pack a 10, 10 pack a 20. 20 to Saturday, no yamba again. Bili mumaveni, si makokeni. Nifuna drama, pochaya menteni. Makwacha, madola, mapula, mashilling. Nifuno zuja kufiki za ceiling. After the ceiling, za zuja building. Doesn't matter, malinga wa winning. Tommy ni buyer, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Monga ba mea, nene I'm there. Ponce ba yesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fair. Langana namba ya mene ni tear.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.